Jeh, Yamada MC the Super Rapper, Checky the Freestyle Master,
or movie.
Boomer Boy, Stay according to the flow. Hip Hop, Jeh, just a freestyle part 3.
Worth dying for, worth killing for,
worth Panda remix Yamada,
America to Uganda.
Je, Steve, I think we're major.
When you check what's up,
Je. Yoka jikwata kusinga gamu nijirwa na karukurwa no mademu Yamada MC deba nyondi umuchamu Nimbatanyo weni mbi homo gemo Fasi ya nyinji nkambi zoma famu Yonji za beat camp in dress style of Fani ya nyumiru watiko smile Wakashari inga kazenda Mira zrobu tuma de messenger The film was still war ninja Mia thana sumuri avenger Kutia rapi wa jirenda Chali wanji wa kwa kasoda Wamuru wapo ndidoni kabaramu Rapa watch tina no chirigamu Ninyo denka kwa mbomu jamu Rapa na mithi ni tapo Na kwata mike nyondi shapo Ndiyo ariyo mtopo Chari wanjiwa mpeleza ugapo Kujuisa luapo kamizu makapo Chitere na mani wakari kwa zapamu Music ni mga basi di na tepo Ndo vola moko mga wa school up Yamada MC maito mga wa rap Ninyi king superstore muru wani wente life Chanyi kulawa hona ni vantero mga rongo rap Nizika wakwata kusinga magala Ataka chendi wa holi Rezo mkono kutere freestyle ni oku Kwa tumu show Yamada MC mga rap ni matani jena Zamba kwa teo muri nye friend nye bini Mwaka manja vola hamona unye ndiyo Yamada MC de super rap chiki
Yamada MC Boomer Boy Che
Sera Yamada MC Freestyle Master Nimba lisenji liku mkati ni pasta Nimba tea rap video kumu lasta Mahitaz nimba sangu laka dasta Mafani njine binye di nka Rochester Feka rapa ni kushala unka mosta Waleka uku zaru buto ni kaposta Mkini stani juu nyete suwa ninga mister Kuhiri ndori ya flow ndika full superstar Iti nimba hiri zamu jagu zanka easter Speed ni nkulu kutomu rapa niya doctor Nisha shababa rapa mwena watak kwa ta Jazz njine mijino kusinga computer Vigamba ni mkite kukati ni kalaturator Churapa kapiki na kanekana kabureta Shaguli ni tempo ni mbashana kakajiri Kikatera kasozo mfilmu ya free data Nisha umpuni wanta kutera back fist Dentex yoto ina waka beat Nkutera wada huli mkuhiha chati Fake nige ni wakawa mkaka pakati Pato likuwa kwa kagati Amiru msumba waka peto ine gas Naliko mchalo zuku hinge na nasi Mshabe ya mada wunda peyo kachansi Varopali chakechi zwa planeti asi Kumuli kutaya vyo na tiyali msense Vigamba ni mgita kabali kuzana chali Mshambe jisaka za nambio obu chafa Biti ninyo master matea ni vinyafa Nasta mabiti mbiru kwa kabali warufi Ya mada MC nyo eti ndikuri ya nkafa Jee